It's Ellie with the scoop.
Asidlele mali so 17 imali. Asidlele mali so 17 futhi. Bisukuba nemali eni Oletha miqumbe khanda lami lidume ngisafuna ukudla inyama eni ngenkohla madumbe imeni obangibuze bese ukuba nemali eni Oletha miqumbe khanda lami lidume ngisafuna ukudla inyama eni ngenkohla madumbe imeni obangibuze
sidlele mali big zulu nenkani Womzabu ngamaso mathekiso nemali khohlo nje mfana ungayiqala noma ngakuthuka ngamnaku phethe lo shunwe inkavela uxolisa ungaxwa ngene hostel nge stroke 6 sikuphi kungiphiphisi hlanye ingane bayimiss kipi sandla baskis badzula uphume 16 so uyasichaza wehli bheka umswe ngokubakushini shey intombi isigigisi fika sengihamba namabhinci thatha intombi yomfana ngamgili khala ngeselfi ngayiningi kuza kwababasa yampik yamnikeza ifoni yashaya ipitha bebe unehaba mani hayiqini bheka ubrand udala uyabizi yangena emotweni intombi yamshini
bese ukuba nemali eni Oletha miqumbe khanda lami lidume ngisafuna ukudla inyama eni ngenkohla madumbe imeni obangibuze bese ukuba nemali eni Oletha miqumbe khanda lami lidume ngisafuna ukudla inyama eni ngenkohla madumbe imeni obangibuze
Okay, let's do like this. I need money trees and summer breeze. Lot of cheese, Louis V's and double G's. Overseas with tulip peas and 90 B's. Black cars with credit limits that's guaranteed. One, any. I thank the Lord, all my brothers is all any. Let's throw a party, my brothers, it's all on me. Follow me, it's all on me. Cause Ferraris and Lambos is all I see. Combination just landed from Italy. Cartanitas and Binglas and VIP. It's all on me, it's all on me.
Bisukuba nemali, eni Oletha miqumbe, khanda lami lidume ngisafuna ukudla inyama eni ngenkohla madumbe imeni obangibuze Bisukuba nemali, eni Oletha miqumbe khanda lami lidume ngisafuna ukudla inyama eni ngenkohla madumbe imeni obangibuze
Bisukuba nemali ngentakwe ngingalali umfazi ngingamnaki mayefonifoni ngingayibambi ngengihambe engingazazi ngisibende engingasabi ngite etshentshi nje ungayixangi ibrush inkomo ngashuwa sisibende amadola asithendansi yajola ungatetezezoyimosha funa imali zoyitola sufake inzipho yazibona sidla imali yabhora phatha iintombi zomjola zingidlala njengebhola siyahamba sobuya kusasa sayibamba kuyophuma ilanga inkaba isiphethe isaka lo shuni usuxaka umhlaba ihlanya mayiphethe isamba asithuka sithanda inhlamba Zingeli sesiphethe intaba Hawutita mboweni shasha Inkabi bakhanda ngekhavela Kateli mnyama lisehostel Khipha le mali uliqonqe Sebenze enye bizibhodlela Spend ungasabi zosondela Shaye kancane zichobozele Kula ngemali idokotela Usaba nentombamba ikhandlela
Bisukuba nemali Eni Oletha miqumbe Khanda lami lidume Ngisafuna ukudla inyama Eni Ngenkohla madumbe imeni obangibuze
Asidlele mali so 17 imali Asidlele mali so 17 futhi